ministeriya jala America Mike Pompeo imaltu saata Ethiopia dagaya yufitate imaltu sun kesati dinagdi Africa jabe sufi abote kadenna te fitiga fatam to daldala fita walene mfinne tol maria te dinagde ne jirene bi tokko te fi yeb jirene ati jede malisacho amma hatin werge to jibenitim
ministeri intenta ara United States Mike Pompeo da wonda san Ethiopia tigege sanin hoggano to daldala fkanin hoji umurat bubban walin galmo walgay to kuma mot mota kesat mari gege saniru Matadren Marisanis, Kanena Afrika Kesa Dalaga Uman, Waleba Basu Jada. Ofisani, Namakanadra, Hoji Umun Hujataturan Taukanisan Pompeon, Kanin Hoji Akasira Tibobaan, Galati Fatani, Jajare Saniru. Lamiwan Ethiopia, Hoji Del Delara Tibobaan Kesa, Namota Sadi Makat Audan, Hoji Sanu Jetan Taresani, Ajai Fatani Jran. Sadakabi Yatle, Boa Kamirka Argamfisan, If Saniru.
They define the nation's future, these entrepreneurial activities will define Africa's future too. We believe that
Imotin kun charay gire biye tokko ni murtesu. Sokino juumu kun charay gire Africa le ni murtesu. United States kesat kan nutis anis ittamannu lammi Africa kan America yokan kan Europa enyu yote wan mo wal fakkatu ega. Marti kenya mati kenyaf egumsa buura barbanna. Hojo jechu dar charra argachu akkasumas oji kenyafis gati madalawa argachu barbanna. Jireenya keenya akka barbaannetti geggeessuuf illee walabummaa barbaanna.
Mike Pompeo'tti fufuudhaan hiyyummaa Afrikaa keessaa hammaataa adeeme ibsanii gargaarsi alaa rakkoo jiru hanga tokko hanqisuu danda'a furuu garuu waan danda'u mitii jedhan baasii mootummaatiinis furmaanniin argamu jedhaniiru. Inni ijoon waaltaa dhuunfaaf seera cimaa wabii ta'u baasuudha jedhanii hoogganoota Afrikaaf illee ergaa dabarsaniiru.
And to African leaders today, future generations are depending on stable, corruption-free environments that attract foreign investment.
Hoggano Afrika fergana ni kabu, alone gere, awasa sabatin sa kabu, malammal tumara wala batayefi, investmenti awaturra tabdika atejira. Jek Ethiopia toko, mischunda dada, ojika at gufu untaw dira. Lugumagyu, biyonni hangi toko, wadabumma na mwota hoji umani babalisura tatafata jiran. Rwanda noji dadalo bidugale isaf, titiko dilada dadara wala bagote jirti. Gatini jarsas akka gattiqqatu gootetti kuusaa madda humna ibsaas dabalaa jirti. Danqawaa jiraalee keessaa hanqisuudhaan hojiin daldalaa akka saffisu gochaa jirti. Angolaadhaan gara kana dhufe. Pirezidaant Lorenzoof gareen isaanii malammaltummaa irratti tarkaanfii murteessaa fudhataa jiru. Dhaabolii mootummaa hedduus gara dhuunfaatti jijjiiraa jiru. As Itoophiyaa keessaa immoo lammiiwwan jijjiiramaaf tattaafataa jiran. Jijjiiramni murteessaan muummicha ministeeraa Abiyyiillee ardutti maraaf kallattii bifa kaa'uun damee waaltaalee dhuunfaa dadammaqsaa jira.
Ministeerichi investoroonni Ameerikaa gara Afrikaa dhufanii hojii uumuuf maal gaafatu gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiran. Ijoodha kan ittiin jedhan keessaa lammiiwwan Ameerikaa hojii kanaaf investimentiif innaa dhufan wabii seeraa cimaa barbaadu jedhan. Hojjetaa dandeettiif barnoota qabu barbaadu jedhaniiru. Hojiirra oolchuu duras fakkeenyummaa abboota qabeenyaa isaan dura hojjetanillee gaafachuu fedhu jedhaniiru.